Beats. Reality Man One.
Guliwana, kwa mkwano wa guliwana. Baby guliwana, kwa mkwano wa guliwana. Wana, oh oh guliwana. Kwa mkwano wa guliwana. Baby guliwana, kwa mkwano wa guliwana. Wana,
wakute wachamu sokwata wano. Ate tonja baby nyweza wano. Wewa wani seite vya kute. Chusa kupenyo la benja ulo. Tobu salwa chinko kwa tilila. Olio original teto pangilila. Mubyo kolela wasukuluma. Lavu tesana kasani kila.
Biankala bianda lula. Bimbula wengkula bang. Nzena ne binso bela. Lavu yo yanto mela.
Baby, baby. Guliwana, kwa mkwano wa guliwana. Baby, guliwana, kwa mkwano wa guliwana. Wana, oh, oh, guliwana. Kwa mkwano wa guliwana. Baby, guliwana, kwa mkwano wa guliwana. Wana,
kanguvuge kongu kagali kanao. Tukili lay down, no, 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 no. Oh, you like it, so me take it slow. Many girl, but teba labika like yo.
Onja gala nyone ungamba. No, I really don't know why you move like so. Tunula kurute bukenda nyo. Baby, my baby, olimba nyo.
Biankala bianda lula. Bimbula wengkula ba. Nzena ne binso bela. Lavu yo yanto mela.
Baby, baby.
Guliwana,
kwa mkwano wa guliwana. Baby, guliwana, kwa mkwano wa guliwana. Wana, oh, oh, guliwana. Kwa mkwano wa guliwana. Baby, guliwana, kwa mkwano wa guliwana. Wana,
okay.
Let me run in your highway. Even in a night you could make my day. Young way no munda you'll be happy in the end. But you don't even wanna hear what I say. You full of chat and drama. I hear grandma while I wear me wanna. You knock me with a hammer. But still you're the girl where me wanna.
Young color bianda lula. Bimbula wengkula ba. Nzena ne binso belang.